Adam.
Chap Molly Rose Safe.
One record. Don't leave me alone, love. Cause my life need a presence, love. Without you, I can't breathe. Cause my life need a presence, love.
Don't leave me. Without you, I can't breathe.
Yeah. Screw, shot, anger, song. Mung dana fire to come. Kill a kid to chat in a mung. Screw, shot, anger, song. Mung dana fire to come. Kill a kid to chat in a mung. Baba, screw, shot, anger, song.
Yeah, nilianza kuwa takataka ile kipindi na tegemeana. Oh, kama ni vya kuchokana, so kwanza kanichoka madha. Mungu nijali sababu usipo nijali, nana takae nijali. Usisi wengine, we pekee na msada pekee ambao tunaye duniani. Asante Mungu, miss na kitu lakini umenifunza pambana. Nuna ni blessing, inonekana leo ni bora zaidi ya jana. Ujinga, lala tu, kitaka vya bure ni kwenu tu. Bona, na Mungu wapeni wapenda vya bure. Kuzaliwa maskini sio ujinga ni palu na ponza. Shindana na watu ambao amuna kipato kimoja. Kutafuta sio kupata, babu kisema tashinda. Nana tabisha, sema na ngoja.
Kama ni
fashion, miss cause dogs, tuna booze boy. No love ila dem zaku na madadu zaku. Walking on the one, kuf bro. Kama ni hiti si cost bro, miss force bro. Kama madem si cost bro. Tatizo ni kwamba sitaki kucheza na nyinyi ambao mnatege mea vya kwenu japukua kwetu. Kwetu ni noma. Bwana wa majeshi, tuongoze kwa kujeshi. Ukisema satu beshi, ukisema satu beshi.
Bwana ukisema hivi nana nanza kweli kukejeli. Bwana ukisema hivi nana nanza kweli kukejeli.
Sura mbobo.
Alright. Yeah. Screw. Shot. Anger. Strong. Mung dana fire to come. Kila kitu chat in a mung. Screw. Shot. Anger. Strong. Mung dana fire to come. Kila kitu chat in a mung. Baba. Screw. Shot. Anger. Strong.
Alright. Sura mbobo.